one production.
Mapenzi, 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 mapenzi ina niua, mapenzi yako ina niua, mapenzi yako ina niua, mapenzi yako ina niua, mapenzi, mapenzi, mapenzi ina niua, mapenzi, mapenzi, mapenzi ina niua.
Your love is killing me, girl. Your love is killing me. Your love is taking me crazy. Your love is killing me. I need you, baby. I want you closer, closer. I want you closer, baby. Nakufuatilia juu ya mapenzi. Nasumbua wewe juu ya mapenzi. Siwezi lala juu ya mapenzi.
Nasikia vizuri ukiwa nami. Mapenzi, 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 mapenzi inaniua, mapenzi yako inaniua, mapenzi yako inaniua, mapenzi yako inaniua, mapenzi, mapenzi, mapenzi inaniua, mapenzi, mapenzi, mapenzi inaniua.
Ena wega lubukoi, alubukoi, ena mi alubukoi, alubukoi. Gina we gari gori tia, alubu gori. Gina we gari gori tia, alubu gori, alubu gori, alubu gori, alubu gori, alubu gori.
Mapenzi, 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 mapenzi ina niua, mapenzi yako ina niua, mapenzi yako ina niua. Mapenzi, mapenzi, mapenzi inaniua. Mapenzi, mapenzi, mapenzi inaniua.
La partida yo mochinaba,
o dona nere, yo mochinaya.
La partida yo mochinaba,
ya famara yo mochinaya.
Ya famara yo mochinaya.
Ya famara yo mochinaya.
Ya famara yo mochinaya.
Ya godoma puro puro yo mochinaba.
Eh,
hanyago yo mochinaba.
O doma kume mio yo mochinaba.
Hanyago man yo mochinaya.
La tona do, la tona do.
Yeah.